Tom ni mvulana mdogo.
Tom is a young boy.
Anataka kujifunza salamu.
He wants to learn greetings.
Mama yake anamsaidia.
His mother helps him.
Yeye anasema habari, Tom.
She says, hello, Tom.
Tom anacheka na kujibu habari.
Tom smiles and replies, hi.
Tom anaenda shuleni.
Tom goes to school.
Shuleni anakutana na rafiki yake.
At school, he meets his friend.
Anasema habari ya asubuhi.
He says, good morning.
Rafiki wa Tom anacheka.
Tom's friend smiles.
Wanajifunza pamoja.
They learn together.
Tom anakutana kwa heri pia.
Tom learns goodbye, too.
Yeye ni mwenye furaha.
He is happy.
Sasa anaweza kuwasalimia wote.
Now, he can greet everyone.
Tropea ni mji mdogo nchini Italia.
Tropea is a small town in Italy.
Kila mwaka wanasherehekea sherehe kubwa.
Every year, they celebrate a big festival.
Barabara zimejaa watu na rangi.
The streets are full of people and colors.
Maduka yanauza chakula kitamu cha mitaani.
The shops sell delicious street food.
Watu wengi wanakula pizza na pasta.
Many people eat pizza and pasta.
Kuna mabango katika kila rangi.
There are banners in every color.
Watoto wanacheka na kucheza katika soko.
Children laugh and play in the square.
Kila mtu anasubiri onyesho la fataki.
Everyone waits for the fireworks show.
Mji unajisikia mwenye furaha na hai.
The town feels happy and alive.
Mark alikuwa mtaalamu mchanga katika miaka yake 20.
Mark was a young professional in his 20s.
Alitaka kukuza kazi yake na kukutana na watu wapya.
He wanted to grow his career and meet new people.
Siku moja alipokea mwaliko kwa hafla ya mtandao.
One day, he received an invitation to a networking event.
Alijihisi kufurahisha na kidogo hofu.
He felt excited and a little nervous.
Katika tukio hilo, alikutana na watu wengi wapya.
At the event, he met many new people.
Alijitambulisha mwenyewe kwa tabasamu.
He introduced himself with a smile.
Kila mtu alitabasamu na kufurahia mazungumzo.
Everyone smiled back and enjoyed the conversation.
Mark alijifunza kueleza mawazo yake kwa wazi.
Mark learned to express his ideas clearly.
Alifurahia kushiriki uzoefu wake.
He enjoyed sharing his experiences.
Kad alizungumza zaidi, ndivyo alivyokuwa na ujasiri zaidi.
The more he talked, the more confident he became.
Hatimaye, alibadilishana maelezo ya mawasiliano na wengine.
Finally, he exchanged contact information with others.
Baada ya tukio, alijihisi kujivunia mafanikio yake.
After the event, he felt proud of his achievements.
Mark alijifunza kwamba kujenga mtandao ni muhimu.
Mark learned that building a network is important.
Alitarajia matukio zaidi katika siku zijazo.
He looked forward to more events in the future.
Ilikuwa asubuhi iliyoangaza yenye jua wakati habari ilivunja kuhusu kufungwa kwa anga la Pakistan.
It was a bright sunny morning when the news broke about Pakistan's airspace closure.
Uamuzi ulifika ghafla, ukiacha wasafiri wengi wakiwa kwenye hali ya hatari.
The decision came unexpectedly, leaving many travelers stranded.
Miongoni mwao alikuwa mwanafunzi kijana anayeitwa Ali, ambaye alikuwa akiruka kwenda London kwa ajili ya masomo yake.
Among them was a young student named Ali, who was flying to London for his studies.
Ndege yake ilicheleweshwa kwa masaa na alijihisi kuwa na wasiwasi na kukasirika.
His flight was delayed for hours, and he felt anxious and frustrated.
Wakati huo, Janice, mwanamke wa biashara kutoka New York, pia aliguswa na kufungwa.
Meanwhile, Janice, a businesswoman from New York, was also affected by the closure.
Alipaswa kuhudhuria mkutano muhimu huko Islamabad.
She was supposed to attend an important conference in Islamabad.
Wakati masaa yanapita, kukata tamaa kuliongezeka miongoni mwa abiria.
As the hours passed, frustrations grew among the passengers.
Wengi walianza kuzungumzia uhusiano wao waliondoa na safari zao.
Many started to complain about their missed connections and flights.
Mashirika ya ndege yalikimbiwa kushughulikia ongezeko la abiria wanaotaka kujiwekea tena ndege zao.
Airlines scrambled to handle the influx of passengers wanting to rebook their flights.
Sauti zilizoshindwa zilijaza uwanja wa ndege wakati watu walipokuwa wakitafuta suluhu.
Frustrated voices filled the airport as people sought solutions.
Baada ya masaa kadhaa, ndege kadhaa hatimaye zilirudishwa, zikileta faraja kwa wachache.
After several hours, some flights were finally rescheduled, bringing relief to a few.
Hata hivyo, wengi walilazimika kutafuta malazi usiku.
However, many were forced to seek accommodation overnight.
Michezo ya usafiri wa anga yamesababisha machafuko katika viwanja vingi vya ndege kote ulimwenguni.
The air traffic delays caused chaos in various airports around the world.
Mwisho wa siku, athari kwa kusafiri ilikuwa kubwa, lakini uvumilivu ulijitokeza.
In the end, the impact on travel was significant, but resilience shone through.
Katika The Accountant 2, filamu inaingia zaidi kwenye changamoto za shujaa wake.
In The Accountant 2, the film delves deeper into the complexities of its protagonist.
Muundo wa hadithi umeandaliwa kwa uzito, ukihifadhi watazamaji wakiendelea kushiriki wakati wote.
The narrative structure is meticulously crafted, keeping viewers engaged throughout.
Mada ya ukombozi na maadili yanapasua kwa nguvu na hadhira.
The themes of redemption and morality resonate strongly with the audience.
Zaidi, maendeleo ya wahusika yanatoa dirisha katika mapambano na ushindi wao.
Moreover, character development provides a window into their struggles and triumphs.
Wakosoaji wametukuza filamu kwa hadithi yake inayovutia na maonyesho ya kuangaza.
Critics have praised the film for its compelling narrative and standout performances.
Kila mwigizaji huleta kina zaidi katika nafasi zao, ikiongeza uzoefu wa jumla.
Each actor brings unique depth to their roles, enhancing the overall experience.
Za kuongezea, nyimbo ya filamu inakamilisha hisia za filamu kwa ustadi.
Additionally, the soundtrack complements the emotional tones of the film masterfully.
Kasi, ingawa wakati mwingine si sawa, inachangia sana kwenye mvutano.
The pacing, although occasionally uneven, contributes significantly to the tension.
Hatimaye, Mhasibu 2 inatokea kama mwendelezo wa kutia maanani, ikipandisha kiwango cha franchise zaidi.
Ultimately, The Accountant 2 emerges as a noteworthy sequel, elevating the franchise further.
Kuja kwa sana ya kisasa mwishoni mwa karne ya 19 ilikuwa alama ya mabadiliko muhimu katika kujieleza kwa sana.
The advent of modern art in the late 19th century marked a pivotal shift in artistic expression.
Ililenga mapokeo, ikifichua uwezekano mpya kwa wasanii.
It challenged conventions, unveiling new possibilities for artists.
Wasanifu, kwa kuzingatia mwangaza na rangi, waligeuza mandhari ya uchoraji.
The Impressionists, with their focus on light and color, transformed the landscape of painting.
Kubism ilitokea mara moja baada ya hapo, ukivunja vitu katika sura za kijiometri.
Cubism emerged shortly thereafter, breaking down objects into geometric shapes.
Mbinu hii kali ililenga kufafanua mtazamo na uhusiano wa nafasi.
This radical approach sought to redefine perspective and spatial relations.
Surrealismu, pamoja na picha zake za ndoto, ilichocha zaidi mipaka ya ukweli.
Surrealism, with its dreamlike imagery, further challenged the boundaries of reality.
Maanisha ya abstractions iliibuka, ikisisitiza hisia juu ya uwakilishaji.
Expressions of abstraction emerged, emphasizing emotion over representation.
Harakati hizi, ingawa tofauti, zilishiriki nyuzi ya pamoja ya uvumbuzi na uasi.
These movements, while distinct, shared a common thread of innovation and rebellion.
Ushirikiano wa mitindo unaonekana katika kazi za wasanii mbalimbali wa kisasa.
The fusion of styles is evident in the works of various contemporary artists.
Hivyo, maendeleo ya sanaa yanaakisi mabadiliko ya dhamani na mitazamo ya jamii.
Thus, the evolution of art reflects society's changing values and perceptions.
Kwa kumalizia, vuguvugu vya sanaa za kisasa bila mashaka vimeunda maonyesho ya ubunifu ya kisasa.
In conclusion, modern art movements have undeniably shaped contemporary creative expressions.